Sulwan Sholbombo, Wawe Lu Israel in a way, Musoshula. Wafululwan Sholbombo, Wawe Lu Israel in a way, Musoshula. Wafula, wafula, wafula. Oh, Wawe Lu Israel. Wafula, 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 wafula.
Wafula
ntongo, wawela
Israel.
Wawela
Usoshula.
Oh, wafulu lwantolbo.
Wafula ntongo, wawela Israel.
Wawela
Usoshula.
Oh, Usoshula.
Usoshula
mefali.
Mefali.
Wafula, wafula, wafula. Wafulu lwantolo. Awusola. Uzodlula yebo. Uzodlula indlela ingekho. Udlule bezimbini. Uhamba nekhawe. Uzodlula yebo. Udlule indlela ingekho. Udlule bezimbini. Hamba nekhawe. Wahlula, 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 wahlula lwantolo. Ingubani lenkosi ohamba nayo uJehova iqhawe namandla. UJehova wempi akakazahlulwe neyodwa. Irekodi lakhe lisamile. Wafula, wafula. Wawelu Israel. Walalala. Wafula, 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 wafula,
yeah.
Wafula, wafula, wafula,
wafula,
wafula,
wafula,
wafula, wafula,
wafula,
wafula, wafula, wafula,
wafula,
wafula, wafula, wafula, Ushule bezimbi, kobu hamba nekhawe. Washula, 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 washula. Washula, washula.
Israel.
Uzodlula. Uzodlula bezimbi.
Aleluya.
Ushule bezimbi. Akhathali bangabekani. Ikhawe lomuntu ohamba naye. Awufalelwa wena. Awufinjwa wena. Uhamba nekhawe. Le ndoda ayifinjwa. Ayifinjwa le ndoda. Akho nawe awusuzi. Uzodlula. Uzodlula.